zondobo ngizolobola sithandwa mina ngiphanda ipikine fosholo wamuhle nganye abantu wena ungibangela mazondobo ngizolobola mntana omuntu ngiphanda ipikine fosholo ngoba
thank you.